To sama goyo wanga kuomi mor ema thunga Aparo chon mana seri neni kuosa To kara deep down donge chunyi nose yera Jabera heri malo ngimana Infakta teri dala ine mama gibaba Jabera dieri loko ngimana Sami chill bata yawa onge paro mathaga Irita gama fine kado tinge loso Yako duonde yom inyale nsamo loso Figane fine namba mocha lota boro Nyara kite ber githa koda nota loy
Oh, yeah.